wrong. Make jani nikicheza hit songs. Tuko zone na mambom. Sindo zile bulls kona big guns. Mali safi fanya wrong. Make jani nikicheza hit songs.
Wame Twitter sanction juu ya kumada beat. Han mumbwa koko na bado wamefungwa leash. Tuko kwenye mission kaki kosi ya elite. Duanzi ya natema shida ni yeti ya na glitch. Wana act tough lakini najua ni masnitch. Nilimtake ya bitch raisi siku risk. Nilimpea steam malinyonyadi kwa tip. Boys ni G ukijapu na T. Nuku diriba mbaka wanadai mimba. Niga meparara na bado wanadai vita. Demu waki daily na text and day kichwa. Hamnanga kismat ja, juu ya kukiss ja, us
ja, nimekafunga kaka fully. Mapenzi yezifanya ati misikuli. Vimuli muli kicheza na wawuni. Tunasafisha ata kuliko sabuni. Madrama mingi kama za movie. Achana mimi kama unasikia na kuudhi. Mepiga fiti exa nasikiaga kurudi. Ako kwa soko vila mebeba magudi. Luku ni Gucci, njugu kwa uji. Nuki ni disu nenda homu kiwa uji. Ver buji, nguwa iza luchi. Yo ni pikia makejane kiwa uji.
Bokisha kwa most wanted vibe kamka za katela. Pado dunda dampasend soza tokia kwa gazette. Mistari mingi ka gazelle. Usiaze brother na tuko marima zote. Nani anahusichochi ati ati ati. Big man magizani, pasta na mamizani. Daddy upatikani, vunjwa na usimami. Leta kisirani, minko na misu mari. Kidevu ni uzani, njeve huku buzangi. Ringa sana minko mamizinga bana. Na feel naweza staga swezi lalia musichana. Na kinpara bana a mineza kumada kuku. Weni kifaranga mtipando ele ya mbaba.
Tuko zone na mambom. Sindo zile bulls kona big guns. Mali safi fanya wrong. Make jani nikicheza hit songs. Tuko zone na mambom. Sindo zile bulls kona big guns. Mali safi fanya wrong. Make jani nikicheza hit songs. Tuko zone na mambom. Sindo zile bulls kona big guns. Mali safi fanya wrong. Make jani nikicheza hit songs.